believe me, it's true. Aka eneka ninakupenda. Oh na, the only thing I have in my life is you. Asichomeka nyavuni wedaga. Washa penzi kama moto. Tukomeshe hao wanopenda choko choko. Na penzi kama bia nileweshe. Uba kilo mia nibebeshe. Ayoyo. I like the way you busy party. Call me daddy, see mama na mama. Ninge makagi, little papi. Niambie watawa. Sijui ni kukonge nyagi. Imitadi, tukaimalize chumbani. Kisha tumasaji, tukonge maji. You my beautiful angel. African baby, sweetie sweet mango. You beautiful angel. Tanzania baby, sweetie sweet mango. I wish I could give you everything, cars and mansion.